Sanga kubicho line abe Eranga muri abe Shoka buli wenda ba abe ya kala Buli razi feeling jezinda lusa Kale nkusabo nyambe Onki singe konange mbere happy
Tonkoya Omu kwano tonkoya Ama simu konga kubaga wapise Buli roba tonja gala Mama tonkoya Omu kwano tonkoya Ama simu
Maziga gampita munkaba Kasimanyi cha kukola Ndabyo muwala gwenja gala nze Alabi katanja gala Sindi se message nenko wanze Nayo muwala tanja gala Banku vye vikonde na mwe muchiraba Olobulu njivu muwala Senga gendo mugambe mfa Katizida kuchupa
Tonkoya Omu kwalo tonkoya Ama simu konga kubaga wapise Buli roba tonja gala Mama tonkoya Omu kwano tonkoya Ama simu konga kubaga wapise Buli roba tonja gala Tonkoya Omu kwano tonkoya Ama simu konga kubaga wapise Buli roba tonja gala Mama tonkoya Omu kwano tonkoya Ama simu konga kubaga wapise